Thank you. vacancy come. Na buja kivengine. Ain't no Tanzania moto, eh? Zeongue. Nime kushinda bajaji, utaweza vye. Na rangi ya kinyonga, sasa ndo nabadilika.